promoter number.
Since it is,
so kabali wa kumenya omutima gwangenga gwafada era wente yomukwano byonna nalina byevako naye baby wamponya magombe lulire wagenda nonzukiza nonagensi omukwano nonda gabali gebali wankweka mameta atinte
Simba.
Oh, oh.